studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde altinere jena ileuru me hitande 2016 jena yemde soki du studio tamani midan tawa ele maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji du yumar waygalo sekirabo on kompetite wide dum wono hirsirde heere kasen do dakiji le leedi meden dibe kolitidi hirsirde heere dakiji yamale nokku no dirte do faara idum le reseau kuli koro le majjube bi de do hirsirde an wonno to ile hitande 2002 politinde yide wakkati jono dum wotnaabe gombe to faanatoobe bi kambe be andana deedo hirsirde an wonno ton le majjundube ngadi noddango feewdu dum no hirsoobe kollitiwide wala fundu ko dum to yamirore hirsadaki di le nokku mabbe o armeleedi meden di wakkati jono be jowi jungo do jaadinke goddo kasen o do jaadinke nangama le badale bamako do nokku no dirtede seenu holitan wede ansar din heedune baler leedi meden di kanko wondi e faabiraadebe kaborde nyalonde heede nande croix rouge leedi ele meden debe kollitiwide wakkati jonne yamberde wadi kenya do bomako do won sitil mabbe tubi hitani kende o hollitinde wiide fa paabo yibele be do golle malifu e mangal mudu mittitede wiide croix rouge wala fu koni faana mudu sona faabaade hono yibele be kasaraaji hewtibe secrétaire di won sembe kabaruji di min jogino do betande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hebaade hollitinde wiide tiagal ko hirsirde de yaadu won nokku noddirte do sana koro baado bomako do hollitaabe di hirsirde wonde kasen yaama nokku noddirte do faana idum woddire bomako ko yaata kilo ngaji temedere wakkati jono tewuji kirsite tondi fu dum wonon kanko kirso no dirtedo Nabil Misra o hollitiwi tewuji di fu le leedi Nigeria ndi nabete wattu jono dum won yimbe wobbe an ton kaye en kollitiwi sa je won tewuji puddudo sotte to faara to jatte wudi dekiji be mbi sa je wakkati jono dum won cogu dekiji dum an bama ujnaaji 35 to ujnaaji jagom cefa le nokku mede o kanko kirso to hollitiwi de o hebi yamiroro dum won yimbe le gombe tombe kanyen kokki mo yamiroro hirso to dido dekiji o wi tewuji ciottataaki le mali do le tagal leedi meden ndi nabete ka do e tawen fu golleji di darnama do wonen le badde jabbino de hollitidi ko kaye en kollitiwi wakkat jono dido tewu jana gonde e sotte do won luuma fanango keda kanko no dirte do Misra Nabilo ko Halido hen do faccitango Muhammadu Samaseko
min puddi kirsude di gilla hitande 2002 so min biltike e golle majji min maradi le nokku kertado fadde amen neldude di leedi Nigeria min lutali sariya fay sabbi midan jogi talkuru yamirore kejado laamu o den gollida dun e dogotoro veterinaire ka kanko kay gilla halaji majji muddi tan o yoppi nokku o tiddala mom jogi joni o yoko kejado laamu o wihi yomin darna golleji di sabbi yimbe le hewbe ko liti wiide tew dagiji di ana jeeya leelu moji di batta dun jaati fay kenyen mongal pade be gendarmerie be ngarni kan do be koliti kam wiide fay so mi wala do gollidibe ambe ana kirsadi wiibe yo gonga jaati sabbi so be kirsali di kewdi watan fadde di watude e lubude nokkuji di be kirsandi nyande fufu min kirsan hakke temadere dakiji tewuji maji fufu Nigeria nabete wana do di nyamete chapande nayo worbe e rewbe bibe leydi Mali gollidata e amen minen be bibe leydi Nigeria be yo nogayo
holiti wiide wiide wakkati jono dum won watnaabe gombe to faanatoobe be mbi dum wana gonga kambe be kokkay o do neddo yamiroore hirsa di do dakiji leey nokku mabbe o dum e tawede fu be kolliti wiide wakkati jono sa ewi dum won so yamiroore dan hokke tan yimbe le gotnaabe gombe tombe kanyen kan hokkiti hakkude de do yamiroore be mbi dum be mbi wakkati jono dum won di do golleji di darnaama ton tiagal ko o do neddo halna ko yaawi ko be mbi di do golleji boya fu ko paamini dum dum burta fe jonti di do wakkati jono keda kanko no docteur Alpha Nuhum kam maraw yo conseil maire dum non to fanato ko Halido do foccitan Muhammadu Samaseko
ko
mi martina kumpa mudun woni ko min jehito sous préfet o ton holitinde mo wiide minen yibe mairie be walda e mako hakkile bangal hono dido golleji be kollitimni wiide to leedi Nigeria woni ko tewuji di neldete min biibe seeda fuuji kewdi kolliti wiide tewuji di ana jeeye lengal lure fanande ko min jiltoy ke leel ngalure de kay min kebal dalini mudun ka min pami wiide ko di kirsede do woni ko yimbe le kasindini be codeta di nde mi kebi tadural mudun woni ko min kolliti sous préfet o yo dawra no nokkuji mabbe di udurte gilanden kay min tekkitige halaji majji te isan ka dum hatta min wattande di hakkille
kanko dum won kumanda pamaro gondo to faanato mo no dirte sous préfet o holliti wiide wana kanko hokki o do neddo yamiroro wiimo lomtuno ton o kany hokki o do neddo yamiroro so fuddi hirsu ton di do dakiji o wi du e tawede fu do yottino faande o holliti wi di do golleji darne secrétaire do bayne tri mi jojumo do hellame bemalande ngal mi noddirta face facebook ngal hollitinde wiide ɗum won armé Mali o wakkati joni ɓe jowi junngo dow jeya dinke goɗɗo kasen ɗo bomo ko ɗo ɗum won dene noddirtene seno le majju oɗo neɗɗo hollitani wiyeede kanko wonno fabade ɗum won gubal ansar dini heedungal le ɓaleere leydi meɗen ndi bangal kaaki hollitani wiyeede bonandaji goɗɗi kasen ɗo gandile leydi Burkina Faso ndi koyɗe makko ana ley hen fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Seku
o neɗɗo tekkuɗo ɓalejo dun e terɗe makko Yakuba Touré ana tewto noon gilla jonte kewɗe wonande gollirɗe men kumaniinde kabaru ndenagu ñande alkamsare jo lewru mendu woni ko mangal paɗe men ɓe gollirɗe DGSE ɓe nangimo le dende senu e ɓadale ngallure bomako woni ko o nanga ɗo o suuɗi noon wadde hoore makko cawrirowo leɗɗe ɓalleɓe ma julajo dabaji ɓe kolliti wiide o jeedaɗo e guɓe sattinɓe dina ɓe ana wara duuɓi capanɗe nayyi o gollirdi e maɓɓe ne ɓe gonno ley saha leydi ndi Yakuba Touré jeeyaɗo wuuro koyma ley ɓadale ngallure jenne nder région Motti ana wonno e hakkude yimɓele landinɓe bonandaji ley gollirɗe gendarme en to leydi Burkina toon ɓe kolliti wiide kanko woni dokkuɗoɓe kaɓorɗe ɗeɓe gaɗi bonandaji ɗi nangugol bonderejo goɗɗo dow lawol buguni ley jonte ƴaɓɓiɗe laati sababu ko ɓe andani kabaru makko Yakuba Touré yo jon galle rewɓe taton e abba sukaɓe joyo ɓe kolliti wiide ɗum nangugol makko wallanɓe heɓude kabaruji kewɗi e kañe ɗum nangude yimɓele hewɓe ɓe o gollidan noon
caggal ko bonandaji ɗi gaɗɗuno ley kareri to ɗum ley laamu ma sino wakkati joni ley cercle tenengu ɓe kolliti wiide ɗum e tawde fo jaɓe deƴere warti le nokku o micciteɗe willi ɗiɗo bonandaji yimɓele kewɓe heddiki leyne heddiɓe hemɓe du yoɓe fulɓe noon caggal muɗum nden laamu o naɓi to ɗum woni yimɓele muɗum kamɓe ƴewteyatno ɗiɗo bonandaji gaɗiri wakkati joni association moɓe noddirta ɗum woni dental pulakuɓe kolliti wiide wakkati joni ɓe kaja waɗeno watte fon yimɓele gaɓɓe ɗiɗo bonandaji naɓe yesso sariya sariya ñanga ɗum en keɗe kanko ko noddirteɗo Mamadou Modi Diallo ko haali dow hen
so wonkiji ko ɓuuri noagay ittama wakkati goto addanda saari muɗum mayɓe iroyama iroyɓe ɓe adike iroyaɓe e irede saabi ɓe jeeyi iroyde yimɓe ƴiwi caggal ma ɓe mbariɓe kamɓe to donc on wakkati ka ɓe keɓali irde kamɓe ɓeydike irteɓe an miɗo tawi kamɓe adato ɓeɗo irede jaate mi gadduno batu fa min ƴeewa kabaru o no worri hono min ballirta laamu o wartira jaam saabi jaam tan darete pullo jaam tan dar saabi kañu hoore mum ley ladde woni jawdi muɗum ley ladde woni kureji muɗum ley ladde woni neɗɗo fof ana wawi darde bone kinapol komin gaɗi fou laamu o tan min ballata saabi laamu o jeeyi renude ɓiɓɓe adama kañum hani wartude jaam en foof inna goto aɓa goɗɗo en foof e sakiraɓe en foof ɓamodiɗo fulɓe wala fuɗo ɓamade siŋayi wala fof simo ɓamade fulɓe donc so wiyama pullo ni na niga fof ana holla pullo ana yiiɗi toñede tan eyyi uttiajil meɗen ƴeewen no gatten ɗum ɓuuri dore eɗen pirni
hollitami wiyede caggal ko ɗiɗo kasaraji gadduno toon ko ɗum won kanko laamiɗo manggal paɗen ley leydi meɗen nde o yehino toon o holliti wiide caggal ko yeele laamu juura o ko ɓe piyan dabareji wakkati joni no manggal paɗen ka neɓirede le nokku yalla heɗaɓe laamu o ɓeydo an birfito le commune ngaji gonɗi toon ɗi yewtereji croix rouge international ɗum waɗi le leydi meɗen ndi kañe croissant rouge sicili moɓe cuɓi hitande hikka nde ɓe kolliti wiide fa paabo ɗo no yimɓele ɓeɓe goni ɗo goni le mali fou e manggal muɗum micciteɗen wiide croix rouge wala fo koni fana muɗum sowona fabade hono yimɓele ɓe kasaraji hewtoto le nokku ɗum wonon keddotoɓe e laawi ko nandi e muɗum fa yettoyo e cummuji CICR wakkati joni ana wonde hokkodirde e maɓɓe juuɗe fa ɓe ƴeyal hon ɗiɗo golleji kani ƴeggirte kanko ɗo noddirteɗo Hawan Diaye o keɗe ko haali dow hen do faccitago Mouhamadou Sama Seku
et pour tous
sicili o yo nokkuji ɗi fof e wonande kala e meɗen saabi ɗo min tewtoyta almusaɗɗaji ɗi ana kewi min gollidan ɗum e jeeɗoɓe kabaruji e kañe yimɓele hewɓe yalla himmeji amen wakkati joni ɗi banggal yimɓele hasidiniɓe ballaji ana ɓeyde andede e teddinede salla himmeji amen ɗi ana wattane hakkille waɗi somin cuɓɓima oɗo sicili nokkuji ɗi fof e wonande kala e meɗen miccittide tan no kabaruji ɗi wari fof min jahan e nokkuji ɗi fay goto ɗum ɓurantamin goɗɗo fedde CICR nde yo moɗo e pelle babotoɓa ley ɗo basiji goni e nde walla ɗum banggal ɓeydade yimɓele faamu dow kabaruji hakkeji ɓiɓe adama nder adunaɗo allah ndu e kañe timminde tiɗallaji hakkude yimɓele galleji fédération one yo mawɗo e pelle golloɓe ley wattu deƴere e kañe kala ɗo kasaraji e caɗele cellal gaɗi ma ɗi yimɓele sawimbini
ɓe kolliti wiɗɗo mali ɗo hitande 2015 ɗum won kasaraji gaɗoji wakkati fuli laawi ɗi ko yaata ujunaji joyyi e temeɗe jeenayyi e capanɗe nayyi e nayyi kasara ɗum waɗi ley hitande 2015 nde le majju yimɓele barmuɓe jeeyi fa yimɓele ujunaji jetti e temeɗe jeegom e sappo e jeɗɗi ɓe kolliti wiɗdu keddiɓe ley hen ɓe jeeyi fa yimɓele temeɗe joyom e capanɗe jeegom e jeenayom ɗiɗo kabaruji walde nde ɓe noddirta anagére nde hokki ɗum wakkati nde ɓe gaɗanno kawrital maɓɓe e leyɗele afrique keduɗe hirnangue ɗe wakkati joni anagére suɓɗiki ɗum Sisiru hollitinde wiide faabe jeyalo hono be ngatta faabe kayba yonkiji di fati keddo wakkati fuli kasaraaji ngadoji wakkati fuli laawi di fati laato dum wonon kasaraaji laawi di fati laato sababu jamarnde be kayban dono vitesseji bondi ngatte di laawi meedi di jeyalo hon dum buytirte wakkati jonne be gondi golidinde gendarme ngabe kanye police ngabe fa kayba dido vitesseji bondi fati ngade do bomako do kanye do laawol fayangol keda kanko no dirteedo Mamoudou Sidiki koni o kanko directeur ANAZER ko hali do hen do faccitango Mohamedou Samaseku.
Cette analyse
Bopi fufu wala nde do settande sabi yo jawabu kabaru tes jabbitido kanyum sabi binta kasaraji di fufu kamar dun wites jabbitido ana hani hadede e le hitande 2015 kasaraji unaji joy e temede jena e chapande nay ngadi e le majji chapande jeddi e jeegom li temdere fufu ngadi le galluji temede joyo e chapande jeegomo e jena yo ngoni keddibe chapande joyo e jetton li temdere fufu keddi ke le badale galluji di lawol nokku faya o budi fufu hewde kasaraji biden darda yimbele be fufu pati vitesse mabbe bura chapande jena kilometre heure e le badale galluji di pati vitesse mabbe bura chapande jo kilometre heure le galluji di vitesse jabitido ala wawi sabi binde kasaraji ma sattinde di
aussi aggraver les accidents.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakraba jurnere jelo ne le rezo ngaji di wakkar joni en pudiran do won to kayto be koliti wiidi himbe irto be yigaaji ngombe le laamu kay o societe mob no detto lulo kanye gurto go hollita men be ngadi ton kawrtal mab le cekiti yonternde wakkar joni be pammini hono himbe lo ngombe tombe ko ni darne mab faabe je yal hono yirwere haani wadderde leey dum won laamuji kay di nokkule dabe irtata kanyeji do se wuruta ngardan faado se guro ton dubbe koliti wiide kawrtal timmi ton won cikenen le asaber dabbe nonde ngal kortal wakkati jono yobi kifabe jeyal hono suka e kan nyamirde fa harno be kan hebirton cellal e cenama ngal do kawtal landi be ngal don waldini no dirta Ellen Keller International le majjudu yama doktoro en fa yotto yimbe gollobe radioji urube leeyi laamu Black Kanye San e nyono ngari hawrtinde e magal secret do katte nyalom hande kabaruji meden di hollitindi wi tan wotto nangiri en juude ka kedde heda do e seeda hon nandirdo no yotere meden de ana wodi